mukono gwe nonze ye wange mubanja basinga tukubagare paka lwendifa tata nawe mama basi uranze ineze mubufumbo
Temumutia obutaseka simukambwe atobusirise bwabwe bwakika ye musimye okuba omubenzi ndabangasanira nempisa nzisimye
njafuba nkwekumire Kasanti ndiba uwo Okutusa lorifa
Chochichu